As I'm chilling down, while I'm smoking shisha, kabango kuthi mele ngblow up emasinya. Khathele iminyango mangatholi kia, pumelele yangishiya yiwo bagijima. Ayikho into engiyisaba empilweni njengokubulawa indlala. Dala ngihamba ngizula ngifuna amandla, yiwo ngiphanda ngeke ngilahle ithawula. Funa ukuzilawula, angisho ngiyasibanda. Mangivuka ekuseni usathanda ukuphathwa ikhanda, nasemadleleni alihlaza umdala uzongikhanda. Nkulunkulu yes I want this better I do. Sekwenza kanzima like I got something to prove. Nkulu uzosonda, sizosuthwa, sizosuthwa. As I'm chilling down, while I'm smoking shisha, abanga ukuthi mele ngiblow up emasinya. Khahlela iminyango mangatholi ikhiya, pumelele yangishiya yiko bagijima. Ayikho into engiyisaba empilweni njengokubulawa indlala. Dala ngihamba ngizula ngifuna amandla, ikabe wampona na mudimi, ikabe wampona na. Empilweni akekho ozobuza ukuthi ushoda ngani, kusengre futhi umasadisho zama. Bangibuza emfeni, akushitshele uthembeni. Siyakubona uphila impilo kodwa awuvuki kuseni. Siyakubona uhlezi unemali kodwa awupheyi. Ngabatshela kwengikubhedayo umdala ubeka le. Noma ngiyeke isigela kept it together. Impilo mayishintshe ubheke bazosiletha. Can't fit in my casket, awuyeke ukungifela. As I'm chilling down, while I'm smoking shisha, kabanga ukuthi mele ngiblow up emasinya. Khahlela iminyango mangatholi ikhiya, pumelele yangishiya yiko bagijima. Ayikho into engiyisaba empilweni njengokubulawa indlala. Dala ngihamba ngizula ngifuna amandla.